I just can't. I can't send him more. So nyumira mwana. Yeah. Uganda nyumira mwana. Yeah. Yeah, mulokole motoka twala ba wajifuna. Najimujako
machisa.
Naye abagagga munyumira mwana. Simu mubi.
Nyumira mwana.
Echana chezinya zinyolimbi fana nyi.
Kama batali ya nyama chitova wa maji.
Naye abayimbi munyumira mwana. Simu mubi.
Nyumira mwana.
Naye nga tunyumye binyo tusinike. Singa yali smack, hey yali mbaga. Buchila rocka shit, bichi bichi man. Smash your pass, isuka woman. Black wakola, tena tosasurwa. Kalango mwalava, kabuzi kesala. Deka basomere, si atasirika. Nenga mandumu na Uganda usala ukuba black.
Mulo,
zebinye mira mwana.
Uganda nyumira mwana.
Zebinye mira mwana.
Uganda nyumira mwana.
Tukira kusimu vidata netu yuwe huu. Kana kasike we gure datensi jamu.
Hatuka sa
Uganda nyumira mwana. I just can't. I can't say anymore.
But you know who I am?
Useful idiot.
And who are you?
Political piglet.
The politics is a nyumira mwana. Simu mwe.
Zabi nyumira mwana.
She said na confidence we have my J. Balonzi bambi vatia na bote vase. Na balonzi mnyumira mwana. Simu mwe.
Zabi nyumira mwana.
Kukira kwevuma. Mabloga mkore. Balaba musala. Bana batomera. Moko itakulia, muna zulia. Zikadi bagula, chivina talina. Hona sichanisi, mpologo mazilia. Kaza nyama kesi, toku kachakuna. Baku blue tick, the real question is hani ya kuwa all accessory.
Zemi nyumira mwana.
Hani ya kubia mzee. Zemi
nyumira mwana. Yeah, yeah, yeah.
Zekera kusimu vidata nebiwa mu. Kanaka sika vengureda tenzi jia mu. Banga gane nyumira mwana. Simo mubi.
Zemi nyumira mwana.
Uteka kusiteta sunumia newewa ka.
Okendo suku kapu macha sinajiraba.
Na yaba tesi mnyumira mwana. Simo mubi.
Zemi nyumira mwana.
Baba kusoso midi ya ne TV bavuma.
Musajia chakuba zihiti waya galira. Nenga munu jia nyumira mwana. Simo mubi.
Zemi nyumira mwana. Baru.